Y'all ready to fly? Okay. Okay. Yeah, we'll see. Okay. Marapa wapendi sisi, marapa okay. Marapa wapeni sisi, marapa wapay. Kinacho wapeni sisi, marapa wabay. Mamani on the rubber band, baraka okay. Waraka wa baba mengi, waraka wapay. Tunaipandisha game, bado mnavunja bay. Even Fred knows, kona zote tulipita, tuki knock knock doors, we make doors.
Giza, watu wataki mini manje. Watu wanaweka giza, watu wataki mini manje. Watu wanaweka giza.
Manje, manje, day by day. Labor day, wanikatie mkate, shida ni manje, manje. Day by day, labor day, wanikatie mkate.
Mnapenda beef beef tufungue bucha. Tukikiwa shaki baki cha ukucha. Ambia sinza uku sindo kumekucha. Na kisanua azimio la Arusha.
Bonge la boflo muoni vitobo. Bado mnapigania kukata gogo. Akili ndogo mwene hivi bobo. Amfiki nusu dele mshiko robo. Machizi wanaigiza hizo tabia wanabi. Bongo kama mbele ya mkombele mkozi. Maisha ya nivuti kanivuta mwokozi. Na usishangae mwanao leo nipusha kesho na B.
Giza, watu wataki mini manje. Watu wanaweka giza. Watu wataki mini manje. Watu wanaweka giza.
Manje, manje, day by day. Labor day, wanikatie mkate. Shida ni manje, manje, day by day. Labor day, wanikatie mkate.
Vita ni vingi, upigiane ipi ndo maswali. Vita ni vita, mwanangu daily noa makali. Mara ghafla imepanda bei ya sukari. Na raundi hii ya mwezi funga geti kali. Watoto swazi wanapenyea digitali. Game la siasa legendari. Nipo chuo, awapandishi sekondari. Tatizo sio kutoka na sio mistari. Tatizo kuna wimbi lenye njaa kali.
Kali ni kali ni giza. Watu wataki mini manje. Watu wanaweka giza. Watu wataki mini manje. Watu wanaweka giza.
Manje, manje, day by day. Labor day, wanikatie mkate. Shida ni manje, manje. Day by day. Labor day, wanikatie mkate.